você, apostatá, apostatá, chama-tangoma, suja, 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 mão não, suja, 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 mão não, apostatá, suguarumba, uéuê, apana cubeco, nego fica mazima, babu, é. Unakuwa na voja za kusuasua mwenzangu mbae noa hey! Utache kwa na watoto ni wakau wewe huu ni moto mkari ndani ya masurura wewe usirate mazoea
Vijana wote
kama vijana wenzangu, jeje sasa.